waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha Febraayo, inay tahay 19 sanadka 2025. Halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn: bangiyada deymaha guryaha bixiya ama waxa mortgage-ka la yiraahdo ee dalkan Australia ayaa la filayaa inay dulsaarkii bankiga dhexe uu yareeyey iyaguna u gudbiyaan shacabka oo dulsaarka ay ka jaraan. Hay-ad diiwaan gelisa falalka ama dhacdooyinka Islaam Nacaybkana waxay sheegeen in Islaam Nacaybku uu aad u kordhay wixii ka dambeeyey Oktoobar 2023. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. bangiyada deymaha guryaha bixiya ee dalkan Australia ayaa la filayaa inay dulsaarkii bankiga dhexe yareeyey ay u gudbiyaan shacabka oo iyaguna dulsaarka ay ka jaraan, iyadoo shalay oo talaada ahayd bankiga dhexe uu dulsaarkii jaray 0.25%. afarta bangi ee waaweyn ee dalkan oo kala ah Westpac, ANZ, NAB iyo Commonwealth Bank ayaa markiiba xaqiijiyey inay dadka deymaha ka qaatay ay si buuxda uga jari doonaan dulsaarka laga bilaabo bishan Febraayo 2028-deeda. laakiin bankiga dhexe ayaa ka digay in xaaladda dhaqaalaha waddanku aysan deganayn, aana weli la hubin in sanadkan mar kale la dhimi doono dulsaarka. iyo in kale, guddoomiyaha bankiga dhexe Michel Bullock ayaa sheegtay in guddiga sare ee bankiga ay si dhow ula socdaan xaaladda.
I understand that you are hurting and I understand that mortgage rates have increased a lot and you are
wa fahmaya ayay tiri inaad dhibantihiin. Wa fahmaya in lacagaha dulsaarku ay aad u kordheen, taasina ay keentay in dakhliga badan uusan inii soo harayn marka deymaha ama mortgage-ka dadku ay iska bixiyaan. laakiin waa inaanu dhinno, ayay tiri, sicir bararka, sababta waa taas tan dhibaatada keenaysa. haddii aan la dhimin sicir bararka, dulsaarkana lama dhimi kara, ayay tiri. waxaana la fiirinayaa, ayay tiri, sicir bararkaasi ama waxaanu weli fiirinaynaa, ayay tiri, ama isha ku haynaa sicir bararka iyo dulsaarkaasi aad u sarreeya. hay-adda adeegyada sharciga ee dadka aboriginalka ayaa sheegtay inay aad uga naxday warar sheegaya in laba qof oo ka soo jeeda bulshada indigeneska ay ku dhinteen xabsi ku yaala gobolka ACT. dhimashada labadan qofna ay maalmo isu dhow ay dhacday. Carly Warner oo ah madaxa hay-addan ayaa sheegtay in saameynta shaqsiyaadkaasi dhintay aysan saameyn ku yeelanayn oo keliya ama aysan dareemayn oo keliya qoyskii ay ka dhinteen ee bulshada oo dhan ay dareemayso. waxa ay sheegtay inay tahay wax aan la aqbali karin in bulshada ama shacabka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay weli xabsiyada ku dhimanayaan 30 sano kadib markii guddi qaran loo saaray dhimashada dadka aboriginalka ee iyagoo xiran geeriyooda. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. hay-ad diiwaan gelisa falalka iyo dhacdooyinka Islaam Nacaybka oo la yiraahdo Australian Islamophobia Register ayaa sheegtay inay aad u kordheen weerarada lagu qaaday ama lagu sameeyey dadka muslimiinta wixii ka dambeeyey markii Xamaas ay weerartay Israa'iil Oktoobar 2023. saraakiisha maamusha diiwaangelintan ayaa sheegay in tirada dhacdooyinka weerarku ay 5 ama 6 jeer kordheen ama 6 jeer laabmeen dalka oo dhan marka la fiiriyo markii loo barbardhigo ka hor 7 Oktoobar 2023. laba ka mid a dhacdooyinka la diiwaan geliyey ayaa ahaa laba haweena oo 2 jeer oo kala duwan lagu weeraray xarun dukaamo ama shopping center ku taala xaafadda Ebbing ee magaalada Melbourne toddobaadkii lasoo dhaafay. mid ka mid a haweenkan la weeraray ayaa sharaxday wixii ku dhacay iyo sidii wax u dhaceen.
This lady came out of nowhere. She just punched me right across the face. It was a punch, slap, something like that.
haweentan meel ay ka timidba ma aqaan bay tiri. Hal mar unbay wejiga feer iiga dhufatay, waxay ahayd feer iyo dharbaaxaba, kadibna xabadka ayay iga riixday bay tiri. Si xoog leh ayay xabadka iiga riixday, markaasna dhulka ayaan ku dhacay. Markaan dhulka ku dhacay, waxaan bedareemaya in lafaha jirkayga oo dhan ay jajabeen, ayay tiri haweentaasi ka hadlaysay weerar ka dhacay xaafadda Ebbing ee magaalada Melbourne toddobaadkii lasoo dhaafay. Dowladda Australia ayaa sheegtay inay walaac weyn ka qabto badqabka Oscar Jenkins oo ah nin Australiana oo maxbuus u ah Ruushka. Tan ayaa imanaysa markii ninkan Australianka uu kasoo muuqday video aan la xaqiijin inuu sax yahay in kale. Ninkan oo 32 jira ayaa kasoo muuqday videoga isagoo qof aan wejigiisa la muujin uu su'aalo ku saabsan caafimaadkiisa weydiinayo, isagoo Mr. Jenkins uu ku jawaabayo inuu xorriyad dheeraada rabi lahaa iyo in gacmihiisa mid ka mida ay jaban tahay. Ninkan oo macalin iskuulka ah magaalada Melbourne ayaa u dagaalamaya Ukraine dagaalka ay kula jirta Ruushka. Dagaalkaas ayaana lagu qabtay bishii December. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa ku celcelisay baaq ay ku doonayso in la sii daayo ninkan iyo in si habboon Ruushku ay ula dhaqmaan ninkan maxbuuska ah.
Mr. Jenkins is a prisoner of war, that there are Geneva conventions, international law, which apply to him.
Mr. Jenkins waa maxbuus dagaal, ayay tiri. Waxaana qabanayaa xeerkii Geneva iyo shuruucda caalamiga ee maxaabiista khuseeya. Ruushkuna waa inuu ilaaliyo shuruucdaas, ayay tiri wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia. Wararka dibadda ayaanu ku jirnaaya. Xamaasna waxa ay ku dhawaaqday inay 6 qof oo la haystayaal Israa'iiliina ay sii dayn doonto dhammaadka toddobaadkan. Kuwan ayaa noqonaya, ayaa layiri, la haystayaashii u dambeeyey ee lagu sii daayo wejigii koowaad ee heshiiskii xabad joojinta ee Gaza. Madaxa Xamaas Khalid Al Haya ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay sidoo kale dhiibayaan meydadka, waxa uu ku tilmaamay qoyskii Bibas oo markaasi qayb ka noqon doona dadka ay Israa'iiliinta u dhiibayaan. Shiri Bibas iyo 2 wiil oo yaryar ay dhashay oo la kala dhigi jiray Ariel iyo Kafir ayaa bilowgii weerarada waxaa lagu dilay Gaza. Herud Nimrudi oo ah haweenay ama hooyo Israa'iiliya ayaa sheegtay in warkan lagu sii daynayo meydadka iyo 3 qof oo kale ay markaasi dareenkeedu uu yahay dareen kala duwan. Waxa ay sheegtay inay dareemayso oo wanaag u dareemayso qoyska Bibi iyo weliba qoyskeeda, iyadoo wiil iyadoo ay dhashay oo la yiraahdo Tamir uu ka mid yahay dadka weli Xamaas ay haysato.
The feeling of going from being so sad to being so happy.
Dareenkaygu wuxuu isugu jiraa in marna aan murugaysanahay marna aan faraxsanahay, waa isku qasan yihiin, ayay tiri. Labadaasi wiilkaygu weli heshiiska sii daynta kama uu jiro, fikradna umaba haysana ama ma ogin inuu badbaaday, inuu nool yahay, inuu dhintayba weli, laakiin waxaan rajaynayaa maaragtay warar wax warana kama haya, ayay tiri. Xaaska ama sayga Shiri ayaa iyadu isaguna waxa uu ka mid ahaa dadka la haystay, laakiin mar kale ayaa la sii daayey. Ugu yaraan 30 qof ayaa dhintay, 15 kalena waa ay dhaawacmeen markii bas markaasi uu ku dhacay meel hoose oo tog ah oo 800 mitir ka hooseysa wadada. Arintaasi ama shilkaasi oo ka dhacay koonfurta dalka Bolivia. Saraakiisha ayaa sheegay in baskani uu ku socday waddo garab socota togaasi oo ahaa waddo aad cariiri u ah oo taraafiga ama gawaaridu labada dhinacba ay u socdaan markii shilkani uu dhacay. Waxaa sababay shilkan ayaan weli la ogeyn. Warbaahinta maxalliga ee la yiraahdo Unitel ayaa soo sheegtay in 3 caruur ay ka mid yihiin dadka dhaawacmay, kuwaas oo hadda weli lagu daaweynayo isbitaalka. Warbixin dowladda ka soo baxday ayaa sheegaysa in dhacdooyinka shilalka ee dalkaasi sanad walba ay ku dhintaan 1400 qof waa Bolivia. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berita waa daruuro iyo 21, Sydney waa roobab iyo 24, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.